kola ebirungi n'ebifa busa. Wandibadde mwako buntu n'otungala banja, kubanga tuyise mu bingi mwami nawe nayo byerabidde. Nfubye nnyo okugumiikiriza nange ne ntuuka we nkoma, naye nzo ntamizza obufumbo hani nange mpulira mbikoye. Zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Nakugamba kisebo ekinakukyusa ndowooza, nkwagala naye ejjogo ly'olina lisukiridde. Ne bwe nkubuulira ebintu ebinnuma tewefiirayo, bwe nkunenyako oyomba buyombi oluusi n'okuba bufumo nabakyamu tali kuteesa mwami wange. Nfubye nnyo okugumiikiriza nange ne ntuuka we nkoma, naye gwo ntamizza obufumbo hani nange mpulira mbikoye. Zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Nkusegerako mpita na lweyiso bine chanze numpita na bweteme, nenekulako numpita na myekozo, nekusirikirira era nosoyasoya. Nekikiye zino laba z'embirigo zatama, sazeewo mwami kanoba toba gy'oli sikyagaza. Koya kuyomba.